shankisupplier.com. Where I'm big MC Simison.
Company yangu kindamba bwana.
Eh, twende nao kindamba chizi kibodi.
Asikuzulia MC somo kwa na kiwa na message selecta.
Asi wangwe bado ngwe sio kweli.
Asi mwile ile lakini viwanja tofauti she. Wewe.
Biazi mimi kimbilia stick. Asi wangwe bado ngwe. Leta biazi.
Take 5.
Achanti baba Nasma.
When I come a mess, I pick up shoot your own
knife.
Yap, 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 man. Jump up, go, 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 go.
Yeah, 20 now, Kindamba. Where query, my good match?
It's
a good one, every jumbo. Come out, Jackie, feel it tonight now. Kama utaki vile, wane mchambo naringa kama ugusi vile. Twende, twende tena, wangwe kinamba. Kida ponda kiromba, 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 twende. Taponi upona usa kiromba, 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 twende. Pisu maridiwa nyundo kiromba, 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 twende. Tumwezi tairi, kiromba, 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 kiromba. Twende, watu wazaman tumajiri nyumba kakawe. Watu wazaman tumajiri nyumba kakweta. Watu wazaman tumajiri nyumba kakagumsi. Watu wazaman tumajiri Yirinyu na chanika watu wazaman tumejirinyu baka chori watu wazaman tumejirinyu na msanga watu wazaman tumejirinyu baka moyo watu wazaman tumejirinyu baka tanga watu wazaman tumejirinyu chesibo watu wazaman tumejirinyu When one can pick a simple go from here, when one can pick a simple go from here, when one can pick a simple go from to the China, what we can have a kid up for that Kiromba, 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 Tonde, Taponi, Upon, Alpsa, Kiromba, 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 Tonde, Missumari, you are new to Kiromba, 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 Tonde, who is it? Kiromba, 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 Twenty. What was a man to my year in you was wrong quit? What was a man to my year in you, but don't quit? What was a man to my year in you was wrong quit? What was a man to my year in you, but don't quit? What was a man to my year in you, Napsa San? What was a man to my year in you? Saga, Chalazio Pigwanye. Utaanza Kinyerere, utavaa pete. Utaanza Kinyerere, utavaa pete. Kude tena wawe kinamba kina ponda kiromba 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 ikamatie mabdala
kambale
nikisema kwa wapi tikia kwa kwetu wauni twende mama chizi boti kwa wapi kwa kwetu kwa wapi wauni kwa kwetu kwa wapi kwa kwetu kwa wapi kwa kwetu waleta misala sidisha misala waleta misala sidisha kwa kindamba waleta misala sidisha misala waleta misala waleta machizi boti kwa wapi
kwa kwetu
kwa wapi
kwa kwetu
kwa wapi
kwa kwetu
kwa wapi tuletena waleta misala sidisha misala waleta misala sidisha misala jidi walodi Makrishi ndege jioni
Yanko
Wanangu wa dembe juu Tambo kwetu madini
Shaudele kwe Barcelona cheza mpira mapaka
Yee tunazibeba tunaziuza ufipi
Leta biazi
Twende watu wazaman tumejiri nyu waswangwe Watu wazaman tumejiri nyu shangwe Watu wazaman tumejiri nyu chisibu Leta unkwe nkwe Yee kibuya tuzuluri kiboya Atuzuluri kizembe Mako machesi boti kwa wapi?
Kwa kwetu
Kwa wapi?
Kwa
shambala bibi kwa wapi?
Kwa kwetu
Kwa wapi? Kwa machesi boti jembe juu jembe juu jembe juu jembe juu jembe juu jembe juu jembe Jembe juu jembe juu jembe juu jembe juu jembe juu jembe juu Ma watoto wachanika waleta unkwe nkwe waleta unkwe 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 nkwe Watoto wa faru chini wa rodi
Kuba bazao
Aria mende Chungchang wa daftari South Africa Ozi la ududu na kilemba dius kusamei watoto wa Moshiba
Mitoto wa
kwa
hatu Panga unini wa chende Hebu kwa nisome meseji mezia
Nyuma, goja kidogo nyuma Goja kidogo nisome meseji